xilli abaar ba'an oo dadkii iyo dunyadiiba saameysay ee ka jirta dowlad goboleedka Mandheera iyo weliba deegaanada deriska la'a ayaa hay'adda qaran ee la dagaalanka abaaraha ee magaceeda loo soo gaabiyay NDMA xafiiskeeda dowlad goboleedka Mandheera waxay ugu deeqday xoolo dhaqatada ismaamulka Mandheera raashin gaarayo 8500 oo loor oo kiiba yahay 10 kilogram oo loogu talagalay xoolaha abaartu saameysay ee ismaamulkani. Gudoomiyaha dhanka ammaanka bariga Mandheera Solomon Chapton ayaa ugu horeynba ka hadlay goobta raashinkaasi lagu bixinayay.
Msimu wa mvua uliopita hatukupata mvua ya kutosha, na pia msimu huu mvua imechelewa, na kufikia saa hii malisho ya ng'ombe imeisha, pia maji katika vidimbi vyetu boreholes levels imeenda chini kabisa, na kuna matatizo mengi ambayo wakulima wetu wanapitia, na kwa sababu ya shida ya malisho ya ng'ombe ambayo imeadhiriwa na ukame, serikali imeweza kutoa hii msaada ya magunia 560 ambayo ni chakula ya mifugo, itasambazwa katika sehemu zote katika sub county yetu ya Mandheera East. Kwa hivyo mimi nataka tu tushirikiane sisi zote, county government, national government, katika kuhakikisha kuwa watu wetu wanapata lishe na mifuko yao pia wanapata lishe. Asanteni.
Hussein Muhammad Ali oo madaxa hay'adda qaran ee la dagaalanka abaaraha ee magaceeda loo soo gaabiyay NDMA xafiiskeeda dowlad goboleedka Mandheera ayaa isaguna ka hadlay bixinta raashinkaasi iyo waliba sida ay deegaanada kala duwan ee ismaamulka Mandheera ugu qaybiyeen.
Hadda waqti hadirka abaara dar ayaa ka jira Mandheera County. Marka anaga sida NDMA waxaan ka howlgalnaa 23 county ee ka howlgalnaa oo Mandheera, waxa la keenay Mzima, Arid, Sami Arid oo dadku u badan yihiin xoolo dhaqataa yihiin. Marka mid ugu horeeyso aan u keenay waxaan dhahnay maadaama xoolo ay dhamaanayaan raashinkan aad u jeedaan inay raashinkan ay mataqaana reer guuraha loo geeyo, raashinkan ay qaybsadaan senta kasta waa qaybinay, description list sameeyay 8500 ayay nasiyeen. Waa u kala qaybinay ta fadhiisanaan dhahnay intee guxun. Hadda Mandheera County hadaan fiiriso Mandheera East kasoo bilaawdo ilaa Qaraaliyo ilaa Bibwan waa webiga jinkisa ku taala, wuxuu helayaa inuu helo mataqaana daaq u heli karaa, wixii la abuuru garan karaa. Laakiin nin joogo Kutulow, nin joogo Baanisa, nin joogo Ishek Takaba, nin joogo Lafey ma heli karo, hataa wuxuu gato daaq ma heli karo, ma garan karo. Laakiin dadka degan webiga jinkiisa waxay garan karaan waxaas xoolaha cunaan garan karaan. Dadka meelaha fogfog jiraan maba heli karaan wax sidan gataan. Waxaan dhahnay xoog waxaan saarnay kuwa fogfog oo mataqaana oo sidii Lafey oo kale, Kutulow oo kale, Mandheera South oo kale, Mandheera West oo kale, oo webi aan marin aan dhahnay xoog badan xaggaa saarnay. Midda kale ceelasha biyo laga dhaansado ayaan siinay spare part, si mataqaana ceelashan ilaa 24 saac ayaa ceelashan ay shaqeynayaan 24/7 ay shaqeynayaan, because nin reer guura oo xooliis aanan helaynin lacag ma haysto. Marka waxa waay waa inuu mataqaana meesha markuu lacag keena laha. Waxaan dhahnay reer guura ayaan lacag laga qaadin, ceelka cabaan, isbeerkii waa kanaa, sii keenay matoorka lagu bedel lahaa, shidaalkii waa kanaa, sayku cabaan. Waxaan ugu talagalnay 3 bohol in mataqaana repair la gareeyo, especially first move spare parts, in mataqaana filterka, radiatorka, waxyaaba ka halaaban, shingiyaha ka halaaban matoorka markaas uu ka halaaba, si mataqaana oo reer guuraha ay ku dhacin mataqaana biyo laan.
Maxamed Sheekh Maxamed Alfagar, warbaahinta Mandheera.